Nwoke nke aji ụtụtụ ata akị aṅụ pure water. Udo adịkwa.
Onye makwa
our music at Niger.
Amabum.
Oke mmiri gazo no.
Oke ife agụ na efe Nigeria.
Ife na-efe Nigeria. Oke mmiri gazo.
Mmadụ ole makwa.
Oke ife fewe.
Asoju tutu ataki.
Oke mmanya gadi.
Ọ na-anụ ihe ụgalị na-ekwu na ntị.
Oke mmanya gadiri Nigeria. Oke mmiri.
Ụmụ akwụkwọ kadịrị eri 101 na-eme mkpọtụ emerayọt. Na-amaghị na ihe ukwu ka kwazi. Onye ka na-ekwu okwu ihe ọ na-eri na skuul. Na ọ ka a ghara ịgba strik. Okorobịa arị ugwu arị gba ya aka n'ụkwụ. Lekwenị ka o na-abịa. Ị gaghị eri n'ụtụtụ. Ị gaghị eri n'ehihie. Ị gaghị erikwu n'abalị. Ị na-akpọ nka mme gịnị? Asọja kwa kpo dịka olulu. Ọ baa n'ọnụ
ala.
Naijiria ejune. A ga-amachi ya ọnụ. Ekpere nna ebe bụ ka a ghara ịmachi na nna ya bụ aba. Maka na oke ihe gaje ime na Naijiria. Ma ọ bụrụ na anyị ekpere ekpere rịọ Chineke ka o were aka bịa dozie ihe a na-achọ ime. Ọ dị egwu. Nigeria, okwu a pụọ ọsọ.
Okwu a
pụọ ọsọ. Ebee ka anyị gba aga? Ebee ka anyị ga-agbagazi ugbu a? Nsogbu dị too much. Ihe isi ike akarị.
Ụwa na-achọ igbu ọkụ. Ụwa na-achọ igbu ọkụ.
Ụwa na-achọzi mmebi.
Nigeria, obodo Chukwu tubere ugo.
Anyị nwere ọtụtụ ngọzi nke Chukwu nyere anyị.
Nigeria, obodo Chukwu mere mmadụ.
Anyị nwere ọtụtụ ngọzi nke Chukwu nyere anyị.
Chineke nyere anyị.
Nigeria, obodo Chukwu gọzi.
Anyị nwere ọtụtụ ngọzi nke Chukwu nyere anyị.
Nigeria, obodo Chukwu hụrụ n'anya.
Anyị nwere ọtụtụ ngọzi nke Chukwu nyere anyị.
Nigeria, kedu ka ị mere? Ahụ ọ na-adịkwa gị mma? Well, ọ na-adịghị mma, ọ na-adịghị mma. Nigeria, ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ụkwụ akwụọ n'ọsọ. Onye ọbụla ngwa, ọsọ eme. Ọ bụ ọsọ adị agbadebe ruo mgbe ihe na-achụ ya chụdebere ya. Ihe na-achụ Nigeria ka nkụ, nke bụ na ọsọ ambiriri ugbu a, ndị road safety ama nwa azụmanya. Ọkwa enyere iwu na ụgbọala ọbụla gbara ọsọ karịa etu kwesịrịnụ, ejide ya taa ya ahụ n'ihi ndụ ya na ndụ ndị obodo ụgbọala. Maka na asị mmiri maa nkịta, ya kwụsị nso nso. Cheta na ada bụ okenye gbalaga n'anwụ, ọ dị mma, ajụjụ mbuzi, onye ga-ejidezi Naijiria. Maka na spiidi obodo anyị bụ Naijiria ji ejewa na atụm egwu. Naijiria onye bụkọ ma onye elu ma onye nta ji ọkọ ọsọ ejewa, onye pụrụ ijide ya. Ya bụ okenye a pụrụ ọsọ, kedu oke mmadụ ga-achụ ya? Onye ga-achịnwu Naijiria? Onye ga-edozi obodo anyị? Ma onye elu ma onye ala, Baịbụl si na ịlịghere oge ka akpịrị anyị niile bụzi. Ọrịa na-arịa Naijiria ka nkụ, onye ga-agwọta nwunye? Dr. Y wee pụta si na a ga-agwọta nwa ọrịa na-arịa Naijiria site n'ịgwa onye ọbụla mmemme ihe n'usoro. Ọ gịnị mekwa? Dr. Taskforce dịbụ ike pụta si na a ga-agwọ ọrịa niile na-arịa Naijiria tijara site n'ịgwa ndị mmadụ na onye ọbụla kwụrụ ọtọ kwụji ji ọdụ n'obodo a, ọ ga-anọdụ ala wee bụrụ ọdụ ya kirikiri anoda wọd. Prọfesọ Mansa wee nwachapụta si na a ga-eme nwunye niile dị na Naijiria site n'ịgwa ndị mmadụ na nkịta adịghị mma ọnụnọ na nke labụchie ute agụ ogbu abịa. Moku, Doctor Sister Web, the poor Hoha, Nidocha, Nando the Nime, the Zen Doctor Mrs. Better Life, Makum Wine, no Nime Mobodo, Ogarum Wine, Okunaka, and Ronkit, Agoga, Top Hogan, Uruham, Asimon, Chani, and them all. Who's on Ila, Musa, Wampo, even at Hot, people who die for Nigeria, and Yapura, also, Ununawa, and them. When you are not getting it, see and them all. That was in corner, Mobun Koma, Mobun Kojo. When you want to go with it, that's it. I will put it over die also. I got a puri punina and your bodai, who was in Dutch Chinese. What do you
Nigeria,
Nigeria na my Swiss.
Lost on the to Nigeria, who are farmers. Who wanna cheat waku? And who wanna cheat waku? Who wanna cheat me? Who wanna my ear? How my ear, me? Who called an adanuma? Eguna to more, who wanna my ear?
When I'm for that, I'm going to get
waku. And who wanna cheat waku?
Who wanna cheat me? Who wanna cheat me? Who wanna cheat me? Who wanna cheat me?
Nigeria, obodo chukwu derai. Nigeria, obodo chukwu
derai. Nigeria, ogidi kai naso. Nigeria, obodo chukwu derai.
Nigeria, obodo chukwu choro
ma. Nigeria,
ogidi kai naso. Nigeria, ogidi kai yemuma.
Anywhere to tunga zinke chukunyerai.
Nigeria, ogidi kai naso.
Anywhere to tunga zinke chukunyerai.
Nigeria, obodo chukwu kozi.
Anywhere to tunga zinke chukunyerai.
Nigeria, obodo chukwu kere mwanwe.
Anywhere to tunga zinke chukunyerai.
Nigeria, okwa kwa mwoso. Obodo wuna iwu na ana ekwu na ori ezugoke. Ehu ndi dagoro ibi nke oma, si na ha achọkwu ito afọ, nwanna aja aghaghị iwu edi. Okwa iwu na oke anya ukwu, oke ọchịchọ, fọnfọjụ aba, ọchịchọ rịrị ọjị kparakpa ya nkwa adaghara ọjị dada na-emebi ihe. Onye nwere tii n'etiti oke osimiri, o wee na-ekunye ndabere na-akpọ nkụ mmiri, ọdọ n'ikwu sịtọ nke ya, mana ana m ajụ onye dị otu a, ọ bụkwa na orimiri ada ata ata. Nigeria bụ orimiri obodo Chukwu gọziri, mana ọ mmadụ tutu sụrụ ya n'ala. Ala adịghị mma ị na-anụ ọ bụ mmadụ, ọ bụkwa na mmụọ, ọ bụgodu mmụọ, ọ mmadụ kpọọ mmụọ wee bata. Ọ gba n'oke dị n'ụlọ gwara nke dị n'ọhịa na azụrụ na ngịga, ovaturu ada eme na nkịtị. Enweghị onye ihe ọma sọ nsọ, Nigeria ọkwa kwa ọma ọsọ. Ebee ka m gbakwa na-aga, ilepụ anya n'iru, kama mmiri na-ezozi ezo, ilepụ n'azụ, o ji ene dọrọ. Mana kama ịgbara gaba ebe ọ na-eze eze, ka m gbara gaba ebe ọ ka jiri eji. Site na amara nke Chineke, aka nwere ike ịgbafe. Ụkwa kwa ọma ọsọ. Ekwesụ na ajọ mmadụ ụkwa kwa ọma ọsọ. Mmehie ụkwa kwa ọma ọsọ. Ụmụ Naịjirịa, ana m agwụ n'eziokwu na ụkwa kwa ọma ọsọ. Oke mmiri na-aji iri, ụfọdụ ụlọ n'ọsụ ụmụ ogbe ka ọ ga-ama. Ọ ga-ama ọgaranya, ụdị ego ọsọ gbakọ, ọsọ ichekwume na ọtaghara, ịkpọrọ ndị ezinụlọ gbala obodo oyibo, mbani n'olulu isoro wee gbu. Ọ chukwu na-eke, ọ chukwu na-akwụ ya bụ ụgwọ ọlụ, ọ ga-erute onye ọbụla ebe ọ gbagara. Ụdị egwu, Naịjirịa ọkwa kwa ọma ọsọ.
Nigeria, obodo chukwu gozi. Anyị nwere ọtụtụ ngọzi nke Chukwu.